Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mu Burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Naho mu Rwanda turi no kuri FM ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mushobora kutwumva ku rubuga rwacu rwa internet arirwo www.radioyacu.com, aho munasanga ibiganiro byacu byose. Naho ku mbuga mpuzambaga za Facebook, X, Instagram na YouTube ni VOA Radio Yacu. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika. Icy'uyu munsi tukabaza tuti, waruzi ku itegeko ry'u Rwanda ryemera ko umugore ashobora gutwitira umugore mugenzi we? Umugabo n'umugore bashobora gutanga urusoro undi mugore akabatwitira akazababyarira. Ibi bivuze iki ku muryango nyarwanda? Wowe wumva wakoresha ubu buryo, ubushima iki, ubunenga iki? Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi turi kumwe na Bwana Christopher Sengoga, umuyobozi ushinzwe ubuzima n'uburenganzira mu kigo nyarwanda giharanira uburenganzira no guteza imbere ubuzima HDI. Bwana Sengoga, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Ye, ndabashimira rero ko mwatuboneye umwanya wo kugira ngo tuganire kuri iyi nsanganyamatsiko. Duhere ku buryo cyangwa se imvano yatumye ibyerekeye kubyarira undi bishyirwa mu mategeko y'u Rwanda. Mwabibwiraho iki abateze amatwi Ijwi rya Amerika?
Birakoze cyane. Nk'uko wabivuze, nitwa Bwana Sengoga, nkaba kuri ishami ry'uburenganzira ari kubikubira cy'ubuzima n'uburenganzira. Icyo navuga ni uko itegeko ikanze rihari, sinavuga ko ari itegeko ariko ni ingingo indi irimo n'itegeko ry'umuryango rigenga umuryango n'abantu, ndetse ryari rihari muri 2016. Ariko mbere yaho ryari ryaje muri 1999 iza kuvugururwa muri 2015. Ingingo yaryo ya 254 ikaba yaravugaga ko koroboka bikorwa mu buryo busanzwe karemano, ariko ibintu bidashobotse hashobora kubaho kwifashisha ikoranabuhanga mu kororoka. Nyuma bakanavuga iyo ngingo yakomezaga ivuga mu gice cyayo cya kabiri yuko koroboka hifashishijwe ikoranabuhanga bishobora gukorwa n'abo bireba kandi babyumvikanyeho. Bavuze abo bireba ni uko baba batekereje ko harimo umuntu wa gatatu. Iyo mvugo wa gatatu babanzaga kureba abashyingiranywe n'umugabo n'umugore, cyangwa se abafite imishinga igihe kimwe n'umugabo n'umugore n'umugore kinini. Icyo gihe baba bifuza kororoka hakoreshejwe ikoranabuhanga, uburyo bwitwa IGF, ubwo buryo bafata intanga z'umugabo bakazitera umugore, umugore akaba ashobora gusama. Icyo gihe ntacyo byaba bitwaye kuko nta masezerano aba akenewe, kubera ko umugore n'umugabo mu buryo busanzwe baba bumvikana gukororoka. Icyiciro cya kabiri cyabaga kirimo ni uko igihe bitagenze gutyo wa mugore adashoboye kororoka none yikoresheje iryo kurenyiza nyenge ryo kumutera intange haba hari ubundi buryo bw'uko ashobora gutwitirwa bakamubyarira bakamuha umwana. Aho niho hakunze kugaragara ikibazo kubera ko hagomba kuzamo umuntu wa gatatu ariwe uzaba wemeye gutwikira wa muryango. Mwera rero muri 2016 iryo tegeko rigeho ntabwo twashoboye gukurikirana cyangwa se kumenya ka nyinshi mu Rwanda zagiye ziba zaho hari uwasabye kubyarirwa, ariko ka imwe twamenye cyane ni yabaye muri 2020 aho umuryango w'umugabo n'umugore bari bamaze igihe cy'imyaka irenga 10 barabuze urubyaro, ariko basuzumye bigaragara ko umugore ari wari ufite ikibazo baza kugana ubuvuzi. Bavuze ko bagiye kuri IVF center cyangwa se ikigo kimwe mu bigo bishobora kubafasha kororoka hakoreshejwe ikoranabuhanga i Kanombe ku bitaro bya gisirikare. Umuganga akababwira ko ntacyo bitwaye serivisi yayibaha, ariko ikibazo gihari ni uko nta mategeko dufite nta n'amabwiriza agenga isano izaba iri hagati y'utwita n'uwo batwikira ndetse n'umwana uzavuka. Babajije muri minisiteri y'ubuzima ibabwira ko igihe amabwiriza atarajyaho nabo nta kindi babafasha. Bagiye babagana batekereza ko ari urwego rwa leta rushobora kubafasha ku bijyanye n'ubuvuzi kuko mu mategeko byari biteganyijwe, bababwira rero ko nta mabwiriza yashyirwaho. Babuze ahandi babariza byabaye ngombwa ko bajya mu rukiko rw'ibanze rwa Kagarama aho basabye umucamanza kwemeza amasezerano bagombaga kugirana n'uwo bari basabye ko abatwikira. Umucamanza muri urwo rubanza amaze kurwumva asobanura ingingo ya 254 avuga ko iyo ngingo iyo bavuze ko bigomba kumvikanwaho n'abo bireba, abo bireba bivuze umugabo n'umugore nta wundi wa gatatu ugomba kuzamo, bivuze ngo bavuye muri urwo rubanza bafite umwanzuro utabafashije kubona cyangwa se kuba babasubiza ikibazo bari bafite. Byatumye rero biba ngombwa ko bajya mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, ndetse aho twasabye urukiko kuba inshuti y'urukiko kugira ngo dusobanure ko uyu muryango bari bafite uburenganzira, ariko cyane cyane umugore wari ufite ikibazo cyo kutabyara yari afite uburenganzira ko yashaka kumutwikira. Uko urebye mu itegeko nshinga mu ngingo ya 21 ivuga ko buri munyarwanda wese afite uburenganzira kugira ubuzima bwiza kuba ndetse n'itegeko rigena ubuzima bw'imyororokere ya muntu mu ngingo ya 3 rikavuga ko umuntu ashobora kuvurwa ubugumba cyangwa gufashwa kuba nawe yagira ubuzima bwiza. Muri ubwo buryo rero twasobanuye ko wa mugore cyangwa se wa muryango umugabo n'umugore bafite uburenganzira ku buryo bashobora gutwikirwa igihe babonye ubatwikira bakabyumvikana. Urukiko rwaje kwanzura rero ruca urubanza ruvuga ko babyemerewe hanyuma bakora amasezerano, ariko muri ayo masezerano akabamo ibikorwa by'ingenzi, akabamo ko umwana igihe azavuka agomba guhabwa wa mugore wamusabye aho wita commissioning parent cyangwa se commissioning mother, hanyuma nawe n'uburenganzira bwawe wari umutwikira ukarindwa ariwe nsanzwe ti mother. So urukiko rero nyuma yaho nta zindi mpanza twagiye twakira, ariko ibaza ko kuva urukiko rwari rwemeje ko byemewe byari bikomeza gukorwa n'undi wese wari ubikeneye akaba barashoboraga gusinya ayo masezerano. Dusubiye rero ku itegeko ry'umuryango noneho ryavuguruwe muri uyu mwaka mu kwezi kwa kane, rikaba ryarasohotse mu igazeti mu kwezi kwa karindwi ku itariki 30 mu ngingo ya 249 iteganya ko kororoka nanone bishobora gukorwa mu buryo busanzwe tutashoboka hakabaho kororoka hifashishije ikoranabuhanga. Avuga ko bizabaho amabwiriza yandi azaba n'iteka rya minisitiri rigena amabwiriza y'ukuntu ibindi bigomba kwitabwaho no gukurikizwa bigomba gukorwa. Kugeza uyu munsi icyo twa avuga gisa n'icyahindutse itegeko nuko iyo ngingo yari itanzwe ariko uko yaje bisa naho leta yafashe umurongo wo gushimangira ko kororoka yifashishije ikoranabuhanga bigomba gukorwa n'abashyingiranwe ni ukuvuga abashyingiranwe n'abasezeranye imbere y'amategeko bombi.
None umaze kutubwira ibyabaye mu kwezi kwa ngira ngo kwari ukwezi kwa cyenda mu 2020 tariki 11 nibwo urwo rwanza rwabaye, ariko ubu abashaka gukora ubu buryo batangira bate, banyura mu zihe nzira cyangwa bifashisha izihe nzego bitagombye guca mu nkiko cyangwa
ngenda mu gihe abo bari bimwe cyo nta mabwiriza yari yajyaho ariko ntagitegeko rishinzwe itegeko kubera ko hagiye hagaragara icyuho dufitanye n'indi miryango gukora ubuvugizi hanyuma minisiteri y'ubuzima itangiza umushinga w'itegeko rigena imitangire ya serivisi. Uwo mushinga ukaba waranemejwe n'inama ya minisitiri muri uyu mwaka bibaza mu kwezi kwa karindwi. Ibibazo muri uwo mushinga niwo ugerageza gusubiza ibibazo byinshi abanyarwanda benshi bibaza, kuko ugaragaza ninde ukwiye gutwikira undi agamukinashike hagati y'imyaka 20 n'imyaka 40 agiyeumva ko munsi yaho yaba atemerewe ari ugutanga intanga cyangwa se gutwikira undi, bakanavuga ko ayo masezerano agomba gukorwa hagati y'abantu babiri cyangwa se n'impande zombi agasinywaho agaterwaho umukono na noteri, bivuga ngo ayo masezerano yagombye gukorerwa imbere ya noteri. Ariko igihe mu kanya kivugana ni ukuvuga ngo uyu munsi ushatse iyo serivisi uburyo gusa bishoboka bwaba buhari yaza ko ari ugukora amasezerano ngo aramutse atemewe basubira imbere y'urukiko, kuko niko byagenze mu rubanza rwarangiye. Bivuga ko itegeko rihari ntabwo ritanga umurongo mugari ukuntu abatemerewe serivisi bagomba kuyihabwa, bivuze ngo kugeza uyu munsi nta murongo uhari. Umushinga dufite w'itegeko waremejwe, ariko inteko ntiyaba kuganira kureba ese amabwiriza azajyaho iteka rya minisitiri rizashyirwaho kugira ngo noneho dushyireho ibisabwa n'uko bigomba gukorwa birajyaho. Uyu munsi uracyari umushinga wemejwe gusa uragera mu nteko ngo bawuganire ndetse banawemeze.
Komeza.
Wareba umushinga wareba ingingo uko yasohotse mu itegeko ry'umuryango ukabona ko ifunga itanga uburenganzira ariko ikabutanga kuri bamwe igafunga, ikavuga ko abemerewe ari abashingiranwe, bivuze ngo abadafite n'akashingiranwe ntabwo bemerewe kubona serivisi yo kuba bakororoka hifashishijwe ikoranabuhanga. Uko babitekereje niwo murongo umwe muri mushinga w'itegeko akaba nawo warakurikije uwo murongo, nubwo wagiye udetaye ushyiramo amabwiriza bigomba gukurikizwa byose, ariko nawo wagumanye wa murongo nk'uko abangemerewe ari ba bandi bashingiranwe. Bivuze ngo aba bana nk'umugore n'umugabo batara ibyemera imbere y'amategeko, uburyo gusa bwo kubona iyo serivisi cyangwa se kubona ubwo burenganzira byabasaba kubanza kunyura ku murenge kugira ngo ubushyingiranwe bwabo bube bwakwemezwa n'amategeko babone kujya kwakira serivisi.
Nyemerera rero noneho iki kiganiro cyacu abaduteze amatwi hirya no hino mu karere baba batangiye kutwandikira no gusaba ko tubaha ijambo. Nyemerera tujye ku murongo wa telefoni twakire Gaddafi Goodman, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Ego, murakoze cyane.
Uherereye he?
Ndi muri Kenya mu ntara ya Turkana West. Nubu ndafise ikibazo n'igitekerezo. No kuvuga je no nagomba kuvuga kubaza nti imbere yuko bazana ubwo buhinga oba baragize nka leta yaba yarakoze ubushakashatsi mu bindi bihugu aho ibyo aho byatanguriye baciga bakaraba kubana barabutse mu bwo buryo bakaraba uburyo behavior zabo ingene mungeso mu kumenya ubwenge nka psychology ko bintu nkijyo ko akura bafite ubwenge bameze neza mu mico no no mu sindi kuba mu gukura kwabo ata ibibazo bagira kabiri bo abaragize ikigo kwiga igukubira nk'ubushakashatsi canke kugira nkitohoza mu bagihugu batoba tubwiranye ko baba batiza mu batazi ibintu byo bintu bya technology yo kugwa rwego barabibumvisha neza ku buryo babyemeye ikindi novuga ko boba baragishije inama nk'abihebeye Imana nawe akagira icyo babahanuye kubera hari uburyo Imana yapanze uko abantu turondoka kandi ibyo ibi bintu bizanwa n'iterambere bimwe bimwe nta wuzi iyo bizanana hari byo bishaka kuza mugabo mu kazotugira ingaruka mbi wasanga ngiye nko kwandikwa bihe Imana wasanga twikwegera urubanza rwa nyakuru zo gutsinda sinzi rero ko baba barafashe umwanya wo kuvugana n'abahe n'abihebeye Imana nabo bakagira icyo bahanuye ko nabo babyemeye ibyo ndabivuga gutyo kubera nko ngaha muri Kenya hari igihe haza amategeko y'ibintu bimwe bagomba nko gushyira mu microchipe mu bantu mugabo ukumva turwego rwa katolika rwabihakanye ukumva ati abajeje isengero cyangwa abanyagihugu abasohoke abanyagihugu bato bato amashami kanaka yabya sekereti gaca ibiheba ntibavyige bavyihaye intu leta itosipanga yonyene yonyene yuko guhejura igashyiza amanyagihugu ashishoka ibyemezo bakwiye kuraba neza ibintu bimwe bimwe ntibashobora kubyemeza mu buryo bunyarutse iki nacyo uko kuntu ino yakarasigura uwo mwubahwa numva yavuze neza avuga ati bikorwa ku bantu bashingiranye kandi bashinganye yose mu mategeko aho ni sawa icyo numva ari cyiza
Bwana Gaddafi Goodman reka tugushimire cyane aho ngaho muri Kenya mu ntara ya Turkana West ugira umunsi mwiza
yego namwe
Bwana Sengoga wumvise ibyo Gaddafi amaze kuvuga afite ibibazo bitatu by'ingenzi wamusubiza
nabyumvise ikibazo cya mbere arimo aravuga sese hala arakoze ubushakashatsi kugira ngo retirene niba abo bantu abana bavuka muri ubwo buryo nta kibazo bibatera namubwira ko atari umwihariko w'u Rwanda serivisi cyangwa se kororoka hifashishije ikoranabuhanga n'ibindi bisanzwe bikorwa ndetse no mu bindi bihugu anabaza niba harabanje kurebwa niba hari ubushakashatsi bwakozwe hagiye harebwa ibindi bihugu uko bimeze ubwongereza barabyemera muri afurika y'epfo barabyemera ariko bose ikintu bahuriraho ni uko mu kubyemera bashyiramo irengayobora bashyiramo limite kugira ngo abagore n'abanyantege nke baricyo rimwe batazashyirwamo uburyo bahinduka ibikoresho by'abafite amafaranga ariko icyo nasubiraho cyane ni uko abana bavutse muri ubwo buryo nta kibazo bagiye babona mu bushakashatsi bwagiye bugaragara hirya no hino bigaragara ko bameze neza bameze nk'abandi bana ndetse ko nta tandukaniro riba rihari kubera ko n'ubundi birangira uburyo yasanye ari bwo butandukanye ariko umwaka ukoramo nibaza ko nta gihinduka ari bumwe ikiba cyarahindutse gusa ni uburyo wa mugore aba yarasenyemo ikindi nibaza ikibazo cya kabiri niba ari cyo cya kabiri kandi cya gatatu haracyo havuze ko abanyamadini biba bigoye ariko nibaza ko amategeko yose yashyizweho areba abaturage muri rusange kandi itegeko nshinga rivuga ko leta y'u Rwanda itagendera ku madini ari fekitorasite ivuga ngo itekereza abaturage ntabwo iba iri ibyo kureba ngo ese niba ari mu idini runaka warabyumva cyangwa arabyemera yarabyumva cyangwa arabyemera kuko yahisemo kuba leta ijya neza leta igendera ku burenganzira bwa muntu ibyo rero ubwabyo bikaba bituma ishobora kureba mu nyungu rusange z'abanyarwanda bose n'icyo kibabereye ariko byanashoboka ko igihe itegeko ririmo rikorwa habaho ibyo bita sentarasesheni mu buryo bwose kiliziya katolika n'ibindi baza hasi 40% y'ubuvuzi bwabo so nta ntabwo ikibazo kuko ko yaba itara byinshi by'inama cyangwa se ngo umbo uko bareba uko babyumva ndetse n'abandi bose kubera ko itegeko rikorwa habaye consultation habaho kubaza abantu hakabaho kugisha inama no gutanga ibitekerezo nibuka ikindi kibazo icyo cyane
gifitanye isano n'icyo ngicyo yabazaga niba hari ubushakashatsi bwabanze gukorwa mu baturage ndumva nacyo mu gishubirije rimwe
navuga ko n'ibindi bishije mu kiganiro cy'isano kibaza imbere y'ibintu n'imikuru n'imikigo kuri famili cyangwa kuri yakeneye serivisi nuko abanyarwanda benshi bari bifite serivisi nyinshi kandi kugeza uyu munsi bavuga ko kure dufite izo sentazi eshatu cyangwa se ahantu iyo serivisi ishobora gutangirwa kuko ni ukuntu hifashishijwe ikoranabuhanga bakavuga ko kinshasa ibitaro byitiriwe umwami faisal ibitaro bya gisirikare kanombe ndetse ngira ngo na medi bari bakimuhorera aho hose serivisi barayitanga ariko usanga kenshi abaturage batabizi navuga rero ko kumenya ko abaturage bayikeneye barayikeneye kubera ko byagaragaye no muri urwo rubanza nk'umuryango wahagurutse ukagomba no kujya mu rubanza abenshi mu biganiro tugenda dukora ku bukangurambaga n'ahandi mu biganiro bitandukanye no ku maradiyo ugenda wumva abaturage bamwe bavuga bati ntabwo twari tuzi ko iyo serivisi ihari ivuga ngo byibuze barayikeneye ariko ntibanazi ko ihari igihe yaba ihari hakenewe gukorwa ubukangurambaga kugira ngo abaturage bamenye ko uburenganzira babufite kandi bashobora kujya kwaka iyo serivisi.
Reka twakire Mbarubukeye Thomas ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Mwiriwe
uherereye he? Ni ikibazo cyangwa igitekerezo?
Nitwa Mbarubukeye Thomas, nturi mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru.
Yego. Komeza turakumva.
Bo, njyewe hari ibyo nibaza. Ubwo nyine ko nyine nabona ubwanditsi cyangwa se igisubizo. Ntekereza ko ubusanzwe uburyo abantu bororokamo dusanzwe tubuzi ntabwo ari ibintu uburyo busanzwe tuzi uburyo abantu bororokamo. Icyo cyaza kiraje kijya gusubiza iki ko numva n'ubundi hari kuba ubukangurambaga bwo kubimenyesha abantu. Abo bantu babimenyeshwa ntekereza ko bakabaye bo aribo bafite ikibazo cyo kuvuga ngo twe dufite iki kibazo mu Rwanda ukurikije uburyo abantu bororokamo ntekereza ko ku Rwanda ruhande ntekereza ndavuga ni ubwo buryo bwo guhuza abantu ubwo buryo byari ibintu bikenewe cyane ku buryo babitora itegeko ryo kuba ryabishyigikira.
Urakoze cyane, arakumva umutumirwa, reka agire icyo abikubwiraho.
Arakoze cyane, nk'uko abivuze urumva ni ikibazo arimo abaza ese burakeneye cyane ku buryo n'ikintu kenshi n'itegeko
kinyikinikiye
kubera ko cyane bizakenerwa na wa wundi nyir'ubwite wahuye n'ikibazo cy'ubugumba cyangwa n'ibindi bindi bishobora gutuma utubona amahirwe yo kororoka n'abandi mu buryo busanzwe icyo gihe serivisi ikaba yamuhabwa kubera ko uri yahuye n'ikibazo. Nibaza ko iyo leta ireba iby'abantu bakeneye ntabwo ireba umuntu umwe gusa cyangwa se uburyo busanzwe ariko kugera na ba bandi kabone naho baba ari bake ariko nabo bashobora gufashwa muri ubwo buryo. Gupima rero ko bikenewe cyane byaba bigoranye kuko nubwo baba ari babiri gusa babikeneye byaba ari cyane kuri bo kubera ko baba bakeneye serivisi kandi leta ifite inshingano yo kureba uko yakora kose kugira ngo abo bantu babone serivisi.
Naho hari imbogamizi mubona uburyo turimo turabona ibyiza bushobora gufasha abantu bafite ikibazo ariko hari imbogamizi mubona ubu buryo bushobora kugira ku muryango nyarwanda cyangwa ku mibanire ya rubanda?
imbogamizi zina zigaragaramo nuko uriya mushinga w'itegeko agerageje kubitekereza kugira ngo urebe ko wakemura izo mbogamizi mu zina muri mu mbogamizi nariye ku ngingo niko agira amategeko abatari adasobanutse neza ashobora kubamo yo gukoreshwa abagore bafite amikoro make bakaba bashobora gukoreshwa gufatwa nk'igikoresho mu gihe abafite ubushobozi n'amikoro badashobora kujya babishyura kugira ngo aba batwitire ndetse babazitangire ibyo bikaba byateza ikibazo muri sosiyete nyarwanda ariko nanone kuba itegeko ritarimo kwemerera abatashyingiranwe nabwo ubwabyo ni ikibazo kuko ntabwo byabashije kureba ko hari abantu no kumenya imibare y'abanyarwanda babanye nk'umugabo n'umugore imishinga imwe byinshi ndetse batanga isezerano rero babasaba ko babanza kujya gusezerana niba gushinga imbere y'amategeko ubwabyo bikaba bishobora kuba imbogamizi cyangwa se umugore ushobora kuba ahari umubyeyi runaka akaba yifuza kuba yabona umwana akaba umugabo yaritabye imana cyangwa atamwifuza no gushaka cyangwa yaratandukanye n'umugabo akaba nta wundi mugabo ashaka ibyo byose nibaza ko bizatera ikibazo muri sosiyete nyarwanda kubera ko ibyo biciro by'abantu bazaba batabonye uburenganzira kandi bakwiye kuba bemererwa amategeko kuko yakwiye kuba arengera abantu kimwe.
Umunsi ku wundi mukora mu birebana n'amategeko ubuzima n'uburenganzira bwa muntu mubona iyi ngingo wenda haracyari kare kubera ko ntiramara igihe kinini cyane ariko mubona yarakiriwe ite muri rusange mu muryango nyarwanda muri rusange mu muryango w'abanyarwanda mubona byarakiriwe bite kuba ibintu byaremewe
navuga ko kugeza uyu munsi byagorana ku buryo umuntu ashobora gukora ijanisha cyangwa akavuga ati byakiriwe ku kigero nk'iki cyangwa muri ubu buryo ariko nk'uko karena hariyo mbikomozaho nuko nk'uko byahoze mu itegeko benshi batari banazi ko mu itegeko birimo n'uyu munsi kuba bigarutsemo ingingo yagarutsweho cyane mu binyamakuru hano ndetse no hanze benshi bagiye babitangaho ibitekerezo bitandukanye hari abumva ko bije gukemura ikibazo cyari gihari cy'abantu bashobora kuba bafite ibibazo byo gutuma batororoka mu buryo busanzwe ariko nanone hari abavuga bati ibyo si ibyacu kubera ko abanyarwanda twakwiye kugumana indangagaciro tukororoka mu buryo busanzwe nibaza ko byakwakirwa cyangwa uko byakiriwe ntabwo ushobora kugenya imibare yose muri rusange kuko ibiganiro bitangiye vuba abantu barasa naho benshi aribwo batangiye no kumenya ko iyo serivisi yari iteganyijwe kandi ihari nibaza uko iminsi igenda ishira urushaho kugenda tumenya ko abantu ari abandi ari ababirwanya by'ibintu ku mpande zose tukamenya ko igihe runaka dushobora kuvuga tuti umubare munini mu banyarwanda barabyemeye cyangwa se umubare muto cyangwa munini baracyabihakara cyakubirwanya ko izateza ikibazo muri sosiyete nyarwanda.
Uyu yitwa Clement Nimpaye yatwandikiye avuga ati iyo umwana avutse akuze bamubwira ukuri kuko byagenze iryo tegeko ryabo riha uburenganzira bw'uko iyo bibaye ngombwa uwo mwana bazahura n'uwamutwaye uwamutwite amezi icyenda akanabaza ati bamubwira ukuri uko byagenze niba bamubwira ukuri ntabwo bishobora kumugiraho ingaruka mu mitekerereze ye.
Alo karame ntabwo nari kumva neza biri gucika
ikipe wanza imvura ntabwo yatubaniye uyu munsi yatumye tutumvikana neza nari ndimo nsoma ibyo twandikiwe n'uwitwa Clement Nimpaye abaza ati iyo umwana avutse iyo akuze bamubwira ukuri kuko byagenze akavuga ati se iryo tegeko ryaba ryenera ko uwo mwana yazahura cyangwa nuwa mutwaye amezi 9 bakabonana hanyuma akanabaza ati se ubwiyo babimubwiye akuze ntibimugira ingaruka mu mitekerereze ye
nirageze kumvaho ikibazo cya nyuma cy'amezi 9 asinzi niba ari umubyeyi wamubyaye niba yarazaga ko amategeko yemera ko umwana amenya uburenganzira bwa nyina bwite cyangwa se niba avuga uwumva uwamusabye ariwe commission parent akaba ari we uzanamurera kubera umubyeyi ntabwo hagati aho namenye neza yabarizaga ku ruhe ruhande
arabaza hanyuma yo kumutwita bakamubyara bakamutanga niba biciraho atongera kubonana n'uwamutwise akanibaza niba yakwemererwa kubonana nawe mu gihe yaba abishatse noneho akanibaza niba ntangaruka byagira ku mwana kumva ko uwamutwise yatandukanijwe nawe niba bitamugiraho ingaruka mu mitekerereze
akenshi biterwa n'amasezerano ababyeyi baba bagiranye kandi biterwa ubundi n'ibihugu ko bishobora kubifata kuko iyo bashyizeho iyo bashyizeho iteka rigena uko serivisi izatangwa n'uko porosedure yose izagenda hari ibihugu bavuga ko uburenganzira bw'umwana bwakwiye kwitabwaho cyane ariko nanone ibyo bita best interest of the child cyangwa se bwa burenganzira bw'umwana kuba bwashyirwa imbere iyo barebye ufitiye umwana akamaro cyane cyane mu burere bwiza kandi kugeza uyu munsi nta namwe waje igaragaza ko umubyeyi nawe wabyaye umwana ariwe umuhe uburere bwiza kandi umwana uwo akuriye mu maboko akaba yaramuhaye uburere bwiza akamurera akamuha ibikenewe byose akamwigisha akamugira inama n'ubundi umwana akura yisanzura kuri uwo mubyeyi kandi akumva ko ariwe mubyeyi umubyara rero amaze gukura akaba yabimenya akamenya ko umubyeyi wamubyaye atariwe uri bwite wamureze icyo gihe gishobora kurebwa na wa mubyeyi w'umwana abarwayi icyo bashobora kumufasha basanze gifite ndetse interest of the child ko kumenya umubyeyi we cyangwa ababyeyi be bwite ari byo byamufasha ajya gutwara ariko nanone basanze kumenya koko ababyeyi be bwite cyangwa umubyeyi we bwite bishobora kumuhungabanya bashobora kubimuhinga kuko iyo umwana akiri umwana nyine aba akiri umwana kenshi agenerwa afatirwa ibyemezo ariko mu nyungu ze no kureba n'iki cyamugirira akamaro
reka dusubire ku mirongo ya telefoni twakire Gakwavu ikaza mu kiganiro muri Sanga
aho neza Jofe
ikomera cyane
ikomera
ikomera uherereye Gakwavu
Gakwavu Gisagara mu Rwanda
ni ikibazo ni igitekerezo
ni igitekerezo hamwe n'ikibazo iyo sisiteme yo gutwitira abantu ntago ari yo muco nyarwanda rwose kuko uriya njye ndibaza ni gake cyane ino hano mu Rwanda babikora ese buriya nk'iyo ikibazo ngenda mbazwe iyo umuntu atwitiye undi wenda bikaba ngombwa ko inda yavamo ese ku kijyanye n'igihembo uwari utwite iyo nda bamuhemba bingana gute ese iyo nimero y'uko bamuhemba ni ayahe mafaranga bagenera umuntu yatwite iyo nda
urakoze cyane Gakwavu reka tubaze umutumirwa niba hari icyaba kizwi kuri ibyo ngibyo ubajije urabaza uti inda yivuyemo wenda igihe kitageze bigenda bite hanyuma ukabaza niba hari amafaranga agenerwa uwatwise mu buryo buzwi bwemewe nibyo ngira ngo yagiye gakwavu ariko ibazo bye byari byo ngiye byo bwana Sengo gasinzi niba mwabyumvise
ipatumvise ndiba yakurikiranye mu ntangiriro z'ikiganiro twavuze ko uyu munsi uretse ibintu gusa imvugo igikwiye gukorwa ntabwo detaya amafaranga runaka akwiye guhabwa ariko indege n'umushinga w'itegeko ndetse n'ukuntu ahandi biteganyijwe twavuga ko adakwiye guhabwa adakwiye kwishyurirwa ko yabatwitiye ahubwo akwiye gufashwa mu guhabwa ikiguzi gikwiye cyo kumufasha mu bintu bitandukanye ariko cyane cyane birimo igihe cyo kwivuza kuba atwite igihe cye niba ari akazi yari afite bikaba bishobora kumubuza gukomeza akazi bavuga ko ari ikiguzi gikwiriye reasonable cost ariko ntabwo bagitaya kuko ntibamenya nta standard yabaho nta buryo buhari bwahurirwaho bitewe n'ibyifuzo cyangwa se n'ibikenewe umuntu waba watwikiye undi cyangwa umuryango umunsi rero nawe navuga ko bashobora kureba gusa ikiguzi gikwiriye cyamufasha mu kwivuza mu kubona ibintu by'ibanze yagakeneye icyo navuga rero ni uko nta mafaranga runaka yagenwe kandi no mu mabwiriza nta gihugu na kimwe cyashyizeho amafaranga runaka agenwe atari niyo azahabwa umuntu uzatwite kugira ngo hirindwe kuba wa muntu yagaragara ko arimo gukoreshwa nk'igikoresho cyo kunguka amafaranga
naho ku bijyanye no kuba yayitwita ikavamo igihe kitaragera
bimwe mu bibujijwe muri nzi ko navuga mu kinyarwanda ariko mu byo bita ethical consideration yuko bavuga ko igihe umugore yemeye gutwita ariwe wasarabati maza cyangwa wa mubyeyi nyine wemeye gutwita kuko bamutera za ntanga gutwitira wa muryango cyangwa wa mubyeyi bavuga ko agomba gukora uko ashoboye agatwita inda kugeza umwana avutse akwiye kugira icyo akora icyo ari cyo cyose cyatuma urugendo rwa yanda ruhagarikwa cyangwa kuba yakoramo yanda ibibazo bishobora kubaho ari ibyago yanda ikikuramo ibita mitikare cyangwa akarwara akagira ibindi bibazo icyo gihe ntacyo yabazwa kubera ko ni ibintu byaba bitandukanyeho ariko akaba ategetswe kwirinda ibyamuturukaho bishobora gutuma porosesi na porosedire n'urwo rugendo rwose hagaragara n'ikibazo
dusubire nanone nshingire kuri icyo ngicyo gakwavu w'igisagara yarabajije abaza ku bibazo nk'ibyo ngibyo iyo mu by'ukuri iyo havutse ikibazo hagati y'abumvikanye kubyara muri ubwo buryo gikemurwa nande gikemurwa gite
gikemurwa n'inkiko kuko nk'uko n'abandi bagiye mu rukiko rukemeza ibigo kubahirizwa no gukorwa kandi amasezerano yabo rukayemeza uyu munsi ni umushinga w'itegeko dufite rigena uko serivisi z'ubuvuzi zitangwa uracyari umushinga mbigarukeho uwo uravuga ko bazajya bajya gusinya amasezerano nk'uko bitanzwe imbere ya noteri noteri niwe ugira ibyo bita validation cyangwa kuyahisha agaciro icyo gihe rero agize ibibazo n'ubundi amasezerano mu masezerano yabo bashyiramo uburyo bazakemura ibibazo bizakomoka kuri ayo masezerano ariko akenshi twirinda nuko bashyizemo uburyo bizakemuka bashobora gukemura ayo makimbirane cyangwa kutumvikana muri ubwo buryo ariko igihe baba batabishyizemo ababikoreye mu rwanda amategeko y'u rwanda n'ubundi areba amasezerano azagana inkiko barebe itegeko cyangwa se amabwiriza n'amategeko areba amasezerano avuga iki ku bagiranye amasezerano igihe yaba yabaye itegeko hagati yabo haba kutumvikana kuko bakareba mu ruhe ruhande utakoze inshingano zayo
mwebwe musanzwe muri abanyamategeko uyo urebye uyu mushinga mu byukuri hari icyo reka bambwiye yuko hari umuntu uri kuri telefone reka tubanze tumwakire ni Nsengiyumva Yusuf ikaza mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
uherereye he Nsengiyumva ni ikibazo cyangwa n'igitekerezo utanga urabaza cyangwa n'igitekerezo utanga kuri insanganyamatsiko
yari insanganyamatsiko ndayibazaho cyane ese umubyeyi aramutse yemeye gutanga yemeye gutwitira abandi bantu yarangiza akabyarira abandi bantu wa mwana akamufata akamutanga wa mubyeyi aba yitwa nde kuri wa mwana
uravuga uwamutwise akamutanga asigarana iyihe sano nawe
nyine ndavuga gutyo umubyeyi araje aratwitse atwitse umwana ariko intanga ariza abandi abizindi mubyeyi n'ubundi akabyara yamara kubyara umwana bakamutwara ese wa mubyeyi ashobora kugira uburenganzira kuri wa mwana we yatwitse
nuko muri make urabaza uti umwana aba ari uwande n'uwamutwise cyangwa n'uwo batanze urusoro
yego nicyo nabazaga
arakumva mutumirwa nakubwira
murakoze cyane umwana arayabyawe bamutwise muri icyo gihe akaba uwamusabye ko bamutwikisha niyo mpamvu haba habayeho amasezerano yuko umubyeyi umwe adashobora kororoka mu buryo busanzwe yasabye undi mubyeyi kumutwikira amasezerano bakabyandika akabyemera abitwikira icyo gihe rero ijambo ububasha bwakigeye agatanga wa mwana yabyawe na ndimi
ni ukuvuga ngo birangiriraho
aho yabyinjiye muri bizinesi urumva yabyinjiye muri bizinesi
urakoze cyane ngira ngo Alexi ni ukuri Nsengiyumva Yusuf ngira ngo urabyumvise reka twakire Brian ikaza mu kiganiro muri sanga Brian ntabwo nkumva Brian ntabwo telefone ndumva zitameze neza reka dukomeze nkomeza nkubaza ikibazo nari ngiye kukubaza bwana Sengoga navugaga nti mwebwe musanzwe muri abanyamategeko mukora mu bintu bijyanye no kumenya amategeko n'uburenganzira mu rwego rwo guteza imbere ubuzima mukurikije uko mubona iri tegeko murabona ko hari uburyo rikwiriye kunonosorwa rigashyirwaho mu buryo bwihariye ibyo muvuga bitarimo bikongerwamo cyangwa mubona kuba rimeze uku byihagije abantu bashobora gukomeza kurikoresha uko rimeze biramutse mubona hari ibyahinduka mubona ari nk'ibihe
urakoze cyane nibaza nk'uko natangiye mbivuga uburyo bimeze ubu biratanga umurongo bigatanga uburenganzira ni intambwe nziza ariko bigatanga icya mbere rigatanga uburenganzira ku bantu bamwe rikaburimita abandi kutabubona ikindi tukifuza ko hajyaho iteka rya minisitiri cyangwa se amabwiriza ashobora kujyaho kugira ngo asobanure neza ibibazo bishobora kuba birimo bitarimo gusobanuka neza nk'uko yumvaga bamwe mu baturirwa nako bamwe mu bantu ku mirongo babazaga icya mbere kureba irebye ririya tegeko ryacu ntabwo ririmo kuvuga ni ryari umubyeyi yakwiye kuba yegurirwa umwana icyo ni icyuho kirimo twibaza ko umushinga w'itegeko yazagerageza umushinga azagerageza kureba icyo cyakongerwamo ku buryo itegeko cyangwa amabwiriza cyangwa iteka rya minisitiri ishobora kuvuga iti igihe umwana umubyeyi wasabye gutwikira abandi amaze ishobora kubyara umwana bazahita bamufata abe uwawe wareba ndetse ikindi kirimo bwa burenganzira bw'umwana nabyo byakwiye kuba itegeko rireba niba rishobora kubishyiramo ku buryo igihe umwana agereza imyaka runaka akaba yifuza kumenya ababyeyi be umubyeyi wamwibarutse ashobora kubimenyeshwa yuko yirebye muri Afurika y'epfo babiteganyije uburenganzira bw'umwana bakavuga ko mu gihe runaka umwana yakwiye kuba amenyeshwa ko inkomoko ye cyangwa se ushobora kuba yaratanze intanga niba ari se koko abwite babana cyangwa se ari undi kugenda byo bigasobanuka ikiza kirimo ni uko hariho ko amasezerano azakorerwa kwa noteri nk'uko amasezerano asanzwe akorwa ariko nanone ikindi hakabaho gusobanura neza ko wa mubyeyi wemeye gutwikira wemeye gutwita ku nyungu z'abamusabye umwana ibihe yakwiye kuba agenerwa kugira ngo atayumva ko hakazabamo agiye gukorera ari uburyo bwo gukorera amafaranga kuri wa muryango ariko na wa muryango nawo hakabaho kuwukoma mu nkokora kugira ngo utayumva ko ufite ububasha n'uburenganzira bwose kuri wa mubyeyi yabatwite ndetse itegeko ritagaragaza aho umuryango wakwiye kuvuganikira ariko n'abawundi basigiye inshingano ze ibyo agomba gukora n'ibigomba kubahirizwa muri icyo gihe cyose muri urwo rugendo igihe agifite wa mwana ikindi bakamubwira ko bivuze byaba byiza itegeko rikoroshya rikavuga ko ari kuri buri muntu wese ubwo byaba buri muntu wese bivuga ko abantu bafite ibyo bibazo bashobora kuba barenze gusa abashyingiranye bashobora kuba bafite icyo kibazo ndetse kikaba ari n'ikibazo cyatumye atandukana n'umugabo cyangwa cyatumye umugabo amusaba agatanga icyo gihe rero niba ari cyo cyatumye umugabo amusaba agatanga yari amaze gutandukana uyu munsi akaba yifuza noneho umwana kandi yari arombye gatanga icyo gihe ubona ko uburenganzira bw'abata butubahirijwe kandi n'itegeko nshinga rirengera abaturage kimwe twumva ko itegeko ryavuga ko buri muntu wese waba ufite ibyo bibazo ariko hakabaho nanone gufunga ku buryo nk'uko ibindi bihugu ari Afurika y'epfo ari mu Buhinde ndetse no mu Bwongereza bavuze ko umuntu yakwiye kubanza kugaragaza ko kuko afite ikibazo gituma atororoka mu buryo busanzwe ku buryo buri umwe atabikoresha mu nyungu ze nk'uko ashaka
ibyo mu kigo mukoramo hari icyo murimo kubikoraho mu bijyanye n'ubuvugizi ku buryo ibyo bitekerezo uvugiye hano ku Ijwi rya Amerika haba hari uburyo mubishyikiriza abakora muri leta ku buryo babitekerezaho bakabishakira umuti
yego turimo kubikoraho ndetse n'umuyobozi w'ikigo umunsi ku wundi agenda bamwegera agirana ibiganiro n'inzego zitandukanye natwe batubaza tukaba turimo gukorana hafi na hafi na minisiteri y'ubuzima kugira ngo tugere ibindi bitekerezo tuba twakuye mu bindi bihugu bagiye bashyiraho ayo mabwiriza ese tunajya dufasha natwe n'abanyarwanda no muri sosiyete nyarwanda kugira ngo ubwo burenganzira bumeze bwagerwaho sinavuga ko nshe no kubikora hari ibiganiro bizakomeza n'igihe w'umushinga w'itegeko zavugeze mu nteko bigaragaza ko nshe gufatanya n'indi miryango kugira ngo dutange ibitekerezo ndetse n'umurongo uko twumva byagenda kubera ko bigaragara n'umwihariko w'u Rwanda mbere ko n'ahandi bikorwa kandi n'uburyo byaba bikorwamo bishobora kuba hasa ntacyo bitwaye u Rwanda naho byakorwa gusa
reka dusubire ku mirongo ya telefone turagenda tugana ku misozo dusigaranye minota mike cyane twakiriye Kwizera Lucky Ahmad ikaze mu kiganiro muri Sanga ngo iyo umuntu atwitiye abandi atanga umwana ryare amutanga kivuka amutanga nyuma y'imyaka ingahe
ese niyamaze kumutanga nta ruhare cyangwa se nta nshingano aba kimufiteho
icyo ngicyo cyo bari bagishubije ariko reka ne kumuvugira umutumirwa arahari reka gusubiza
cyane nk'uko nari nabigarukaho nk'uko mu mategeko y'u Rwanda ari amategeko ibyangirira ikabigaragaza uko bikorwa ariko tukaba twifuza ko ari mu byajya mu mushinga w'itegeko ukaraba kwemezwa kugira ngo wa mubyeyi wasabye gutwitirwa igihe ahawe umwana hari harebwa uburenganzira bwa wa mwana ariko nanone umubyeyi watwitiwe bamusabye umwana nawe igihe atanze umwana ahariho nako ububasha bwa kipini kuko aba abundi ahandi bigaragara ko iyo amaze kubyara ububasha bwa kibyeyi ubuyanuye igihe udasigaga amasezerano kubera ko kubyara yabisabye kandi agatera ubugenga yumvikanye no ku bushuti
Christophe Sengoga umuyobozi ushinzwe ubuzima n'uburenganzira mu kigo nyarwanda giharanira uburenganzira no guteza imbere ubuzima HDI reka ngushimire cyane uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika by'umwihariko ikiganiro muri sanga ye mugire umugoroba mwiza nshimire inshuti zacu mu mwihariko kiganiro muri sanga twari kumwe muri aka kanya nshimira cyane kandi ku buhanga bw'ibyuma Peter Handley wamfashije kubagezaho ikiganiro na Nadia Taha wamfashije kwakira telefone zanyu kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma je turasubira mu kanya mu makuru ya Samuel Nigice amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Every day you read about it in the news. Pray the Lord my soul.